Nkwebaza makubo gogade, nkwebaza sala zota zemu. Nebien sabieno tabimpa, onda zentibwe katonda. Nkwebaza obulumi mwompisa, nkwebaza kuba tebumazeo. Nabandese nebagenda, zemanyoli na ensonga. Oluimba lukusuta, echitibwa chikukwana. Webala makubo kogate, zemanyoli na ensonga. Echitibwa chikukwana, noluimba lukusuta. Webaza mukama ogate, nze manyoli na ensonga. Oluimba lukusuta, nechitibwa chikugwana. Webala makubo gogate, nze manyoli na ensonga. Echitibwa chikugwana, noluimba lukusuta.
Echitibwa chikugwana.